Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Luka. Chapitala 9. Yesu atawayitana khumi ndi awiriwo pamodzi, Iye anawapatsa mphamvu ndi ulamuliro wotulutsa ziwanda zonse ndi kuchiritsa matenda. Ndipo Iye anawatumiza kukalalikira za ufumu wa Mulungu ndi kukachiritsa odwala. Iye anawawuza kuti, musatenge kanthu pa ulendo. Musatenge ndodo, thumba, buledi, ndalama ndi malaya apadera. Nyumba iliyonse imene mulowa, mukhale momwemo kufikira mutachoka mu mzindawo. Ngati anthu sakulandirani, sasani fumbi la kumapazi anu pomwe mukuchoka mu mzinda wawo ngati umboni owatsutsa. Ndipo iwowo ananyamuka napita mudzi ndi mudzi kulalikira Uthenga Wabwino ndi kuchiritsa anthu paliponse. Tsopano Herode olamulirayo anamva zonse zimachitikazi. Ndipo iye anavutika kwambiri chifukwa ena amati Yohane waukitsidwa kwa akufa. Ena amati Eliya waonekera. Ndipo ena anatinso mmodzi wa aneneri akalekale waukanso. Koma Herode anati, ine ndinamudula mutu Yohane. Nanga uyu ndani amene ndikumva zinthu zotere za iye? Ndipo iyeyo anayesetsa kuti amuone iye. Atumwi atabwerera, anamuwuza Yesu zimene anachita. Kenaka iye anawatenga napita kwa okha ku mudzi wa Betisaida. Koma gulu la anthu linadziwa ndipo anamutsatira. Iye anawalandira ndi kuyankhula nawo za ufumu wa Mulungu ndi kuchiritsa amene amafuna machiritso. Chakumadzulo dzuwa litapita, khumi ndi awiriwo anabwerera kwa iye ndipo anati, uzani gulu la anthuli lichoke kuti apite ku midzi yotizungulira ndi madera a ku mudzi kuti akapeze chakudya ndi pogona, chifukwa kuno ndi kuthengo. Iye anayankha kuti, apatseni chakudya kuti adye. Iwo anayankha kuti, ife tili ndi malofu a buledi asanu okha ndi msomba ziwiri. Pokhapokha titapita kukagula chakudya cha gulu la anthu onsewa. Pamenepo panali amuna pafupifupi 5,000. Koma iye anati kwa ophunzira ake, akhazikeni pansi mʼmagulu a anthu pafupifupi 50. Ophunzira ake anachita zomwezo ndipo aliyense anakhala pansi. Atatenga malofu a buledi asanu ndi nsomba ziwiri zija, anayangʼana kumwamba, nayamika ndipo anazigawa. Kenaka anazipereka kwa ophunzira ake kuti azipereke kwa anthu. Onse anadya nakhuta. Ndipo ophunzira ake anatolera madengu 12 odzaza ndi nyenyeswa zomwe zinatsala. Nthawi ina pamene Yesu amapemphera malo a yekha ali ndi ophunzira ake, iye anawafunsa kuti, kodi anthu amati ine ndine yani? Iwo anayankha kuti, ena amati Yohane Mʼbatizi, ena amati Eliya, ndipo enanso amati mmodzi wa aneneri akalekale waukanso. Iye anafunsa kuti, koma nanga inu mumati ine ndine yani? Petro anayankha kuti, mpulumutsi, wolonjezedwa uja wa Mulungu. Yesu anawachenjeza kwambiri kuti asauze wina aliyense za izi. Ndipo iye anati, mwana wa munthu ayenera kuzunzika kwambiri ndi kukanidwa ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iye ayenera kuphedwa ndipo tsiku lachitatu adzauka kwa akufa. Ndipo Iye anawuza onse kuti, “Ngati wina aliyense akufuna kutsata Ine, ayenera kudzikana yekha ndi kusenza mtanda wake tsiku ndi tsiku nʼkumanditsata Ine. Popeza aliyense amene akufuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma aliyense amene adzataya moyo wake chifukwa cha Ine adzawupulumutsa. Kodi chabwino ndi chiti kwa munthu kupata zonse zapansi pano, koma ndi kutaya moyo wake kapena kudziwononga iye mwini? Ngati wina aliyense achita nane manyazi, ndiponso mawu anga, Mwana wa Munthu adzachita naye manyazi pamene adzabwera mu ulemerero wake. Zoonadi, Ine ndikuwuzani kuti ena mwa inu amene mwayima pano simudzalawa imfa musanaone ufumu wa Mulungu.” Patatha pafupifupi masiku asanu ndi atatu, Yesu atanena izi, Iye anatenga Petro, Yohane ndi Yakobo ndi kukwera ku phiri kukapemphera. Pamene Iye ankapemphera, maonekedwe a nkhope yake ndi zovala zake zinawala monyezimira kwambiri. Anthu awiri, Mose ndi Eliya, anaonekera mu ulemerero opambana akuyankhulana ndi Yesu. Iwo amayankhulana za kuchoka kwake, kumene Iye anali pafupi kukwaniritsa ku Yerusalemu. Petro ndi anzake anali ndi tulo tambiri, koma atadzuka, iwo anaona ulemerero wake ndi anthu awiri atayima pamodzi ndi Iye. Pamene anthuwo ankamusiya Yesu, Petro anati kwa Iye, "Ambuye, ndi chabwino kwa ife kuti tikhale pano. Tiloleni kuti timange misasa itatu, umodzi wanu, umodzi wa Mose ndi umodzi wa Eliya." Iye sanadziwe chimene amayankhula. Pamene Iye ankayankhula, mtambo unaonekera ndi kuwaphimba iwo, ndipo anachita mantha pamene mtambowo unawakuta. Mawu anachokera mu mtambomo nati, "Uyu ndi mwana wanga amene ndamusankha, mumvereni Iye." Atamveka mawuwa, anaona kuti Yesu anali yekha. Ophunzirawo anazisunga izi mwa iwo okha, ndipo sanawuze wina aliyense pa nthawiyi za zomwe iwo anaziona. Mmawa mwake akutsika ku phiri, anthu ambiri anakumana naye. Munthu wina mgulu la anthulo anayitana kuti, "Aphunzitsi, ndikupemphani kuti muone mwana wangayu, pakuti ndi mmodzi yekhayu. Chiwanda chikamugwira, amafuwula mwadzidzidzi. Chimamugwedeza kolimba mpaka kutuluka thovu kukamwa. Sichimusiya ndipo chikumuwononga. Ine ndimapempha ophunzira anu kuti achitulutse, koma alephera." Yesu anayankha kuti, "Ha, anthu osakhulupirira ndi mʼbado wokhota. Kodi Ine ndidzakhala nanu nthawi yayitali yotani ndi kukupirirani? Bweretsa mwana wako kuno." Ngakhale pamene mnyamata amabwera kwa Yesu, chiwandacho chinamugwetsa pansi ndi kumugwedeza. Koma Yesu anadzudzula mzimu woyipawo, nachiritsa mwa mnyamatayo ndi kumuperekanso kwa abambo ake. Ndipo iwo onse anadabwa ndi ukulu wa Mulungu. Aliyense akudabwa ndi zimene Yesu anachita. Iyeyo anati kwa ophunzira ake, "Tamvetsetsani zimene ndikufuna kukuwuzani. Mwana wa Munthu akupita kukaperekedwa mʼmanja mwa anthu." Koma iwo sanazindikire zimene amatanthauza. Izi zinawadabwitsa kotero sanathe kuzimvetsa ndipo anaopa kumufunsa. Mkangano unayambika pakati pa ophunzira wakuti wamkulu koposa akanakhala ndani mwa iwo. Yesu podziwa maganizo awo, anatenga kamwana nakayimika pambali pake. Ndipo Iye anawawuza kuti, “Aliyense wolandira bwino kamwana aka mʼdzina langa, ndiye kuti akulandiranso bwino Ine, ndipo aliyense wolandira bwino Ine, ndiye kuti akulandiranso bwino amene anandituma Ine. Pakuti amene ndi wamngʼono pakati panu ndiye amene ali wamkulu koposa.” Yohane anati, “Ambuye, ife tinaona munthu akutulutsa ziwanda mʼdzina lanu, ndipo tinayesa kumuletsa, chifukwa iyeyu si mmodzi wa ife.” Yesu anati, “Wosamuletsa, pakuti amene satsutsana nanu ali mbali yanu.” Nthawi itayandikira yoti Iye atengedwe kupita kumwamba, Yesu anatsimikiza zopita ku Yerusalemu. Ndipo anatuma nthumwi kuti zitsogole. Iwo anapita mudzi wa Samariya kuti akonzekere kumulandira. Koma anthu kumeneko sanamulandire chifukwa Iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira awa, Yohane ndi Yakobo, ataona zimenezi, anafunsa kuti, “Ambuye, kodi mukufuna ife tiyitane moto kuchokera kumwamba kuti uwawononge?” Koma Yesu anatembenuka ndi kuwadzudzula, ndipo iwo anapita ku mudzi wina. Pamene iwo ankayenda mu msewu, munthu wina anati kwa Iye, “Inu ndikutsatirani kulikonse kumene mudzapita.” Yesu anayankha kuti, “Nkhandwe zili ndi mapanga ake, mbalame zili ndi zisa zake, koma Mwana wa Munthu alibe malo wogonekapo mutu wake.” Iye anati kwa wina, “Nditsate Ine.” Koma munthuyo anayankha kuti, “Ambuye, choyamba loleni ndipite kuti ndikayike maliro a abambo anga.” Yesu anati kwa iye, “Aleka akufa ayikane akufa okhaokha, koma iwe pita ukalalikire ufumu wa Mulungu.” Koma winanso anati, “Ine ndidzakutsatani Ambuye, koma choyamba ndiloleni ndibwerere kuti ndikatsazikane nalo banja langa.” Yesu anayankha kuti, “Munthu amene akulima ndi khasu lokokedwa nʼkumayangʼana mʼmbuyo, si woyenera kugwira ntchito mu ufumu wa Mulungu.”